Ladies and gentlemen, it's Noka Star in Kenya, baby. Big Crystal B.I.G. I'm happy to say so. Thank you. Kwa niaba ya marafiki na mashabiki, huyu hapa ndugu la McBoy kwenye beat. Kaeni mkao wa kula, pilau ni afirigisi. Ingawa tabu za tula ulipogusa na pahisi. Na kaza troza ndula, wanangu na wamisi. Leo namfunika Dracula, taketeta mina mbisi. Na waza ntoke vipi wakati shida na inandama. Ukingwa kizingiti, sina mida na uhasama. Tizi lebo mziki, tunakemea lawama. Lawama noma ila sino makaku ikosa radhi ya mama la metama. Charity begins at home, hilo tunalijua. Ito mama aizi ndomu, sio poa kumbagua. Mapete siku tanua, makete siku kamua. Kustete mziku na ugua, mafete roho zongua. Mafete mishara na sua. Eswa hivo ndo inakuwa leo. Inakuwa kuwa hivo paka kieleweke hapa. Gas hivo, we take over.
We are in the Babylon Kingdom. We are the Babylon Kingdom. Babylon Kingdom. We are the Babylon Kingdom.
Ziba ufa ujenge ufa au utaujenga ukuta. Ya kikukuta utayafuta au utabakia ukijuta. Usi mchezo wa kode dada labi ungetafuta mumta. Watu hawalali kilode wanasaka tu kuchumpa. Mambo vipi superstar, ha? Superstar paralumpa. Mindo photoshop ya shata background ya mupa. Enika ile ha, background ya mupa. Na washukuru mashabiki mnoni psych jukwani. La McBoy kwenye beat kilichobaki ni burudani. Kweli Noksha Sami sio wageni ndani ya fani. Ndiyo Ankola Rea na take over Mombasani. Nao K-Town nyumbani paka plan B maskani. What? Wangwani haki ya nane. I'm a happy man man. You know, man made money. Money made honey.
Money made honey.
Honey ndo utamu wa fani. Alafu sometimes kuna hiki kitu inaitwa mwani. Sio nakaa nyumbani. Njoo tujiunge pamoja ku take over.
We are in the Babylon Kingdom. We are the Babylon Kingdom. We are in the Babylon Kingdom. We are the Babylon Kingdom. We are in the Babylon Kingdom. We are the Babylon Kingdom. Babylon Kingdom.
Yeah. Mombasani ka chonjo. Hizi ni sauti za mida. Ankola Re. Sele Kiumbe. Kutoka Honest Records. The Touch. The La McBoy. Muziki wenye hisia. Karibu kwenye jumba la muziki. Honest Records.